Batakeol Paul ha Galatiaen. Fastuol goon. Batakeol ngol iwi ha Paul nelado. Milataki nelado be muyo yimbe malla do hunduko neddo. Amma be umrore Yesu Almasihu e Alla Babirao umitindo Yesu der maybe. Det irabe won duwe be amfu kauti be am ha minelda kofli amin ha jamaaje masihinkoen der lezi Galatia. Alla Babirao men e Yesu Almasihu jawmirao men ndokka on mo ere e jam. Almasihu hokki hore mum gam dalila hakkeji men gam ha o hisna en jamanuru hallunu ndu'u. Banani o huri muyo Alla Babirao men. Teddungal latano Alla ha abada abadin. Amina. Midon haydina on. Bellinjila Alla ewnori on ha on geeda be mo ere Almasihu. Amma law on accimo. On gaiditi ha linjila fere. Fakat linjila fere woda. Amma wodi yimbe wotbe. Sak linbe on. Beron dakba wailugo linjila Almasihu. Amma to goddo. Komin. Ko malaikajo iwdo ha asama bo waji on linjila fere. Lutka kamin gaji ni on. Den kam nalore Alla ukkanomo. Mi meedi wiugo on dum. Sei mi wi'a dum fahin. To goddo waji on linjila fere. Lutka ka njabdon. Den kam nalore Alla ukkanomo. Kadi mi yidi yerdingo yimbe na. Woda. Mi don dabba yerdu e Alla. Malla mi don dabba fottango yimbe. Den kam nami maccudo Almasihu.
Allah wani yamdi aboda nanga mito komoyo ansa mito komoyo makota mabito
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 mi hoki maberde amnasu
nasu
mi wani hajonda kongaida
baina
mito kina walbarhore a bila jibala majonga na alare no yado amnade mila tine dojorom dona bila tiso pa jose dana mabitu mabitu mi oki maberde amnasu
nasu
mi wani hajonda kongaida
baina
mito kina walbarhore a bila jibala majonga na kebener wakati o bawani no momede njonda no mega umijine kido mabidu
hatino
mabidu
mabidu
me hoke maberende amnasu
nasu
me wade hajonda kongaida
baina
me jorkina wolgora hore a melati bala majongano
onon derdamen. Sei mi famtina on. Linjila ka ngajinmi iwai hanumoji yimbe. Mi jabai ka haneddo. Wala neddo andiniyam ka. Amma Yesu Almasihu wanganiyam andiniyam ka. On medi nanugo no tokorimi dina Yahudu en boima. Mi donno tonyo jamaaje yimbe Alla bila endam. Ha mi halkade. Mi donno doutano farillaji taureta. E umroje kakaji ambe tinare ko buri ngorgirabe amfu. Amma Alla endiyam subiyam diga mi siwa danyego o ewniyam hami huwanamo nde dum fottanimo o wanginaniyam biddo mako hami wajina kubar mako der ummatoje sa imajum mi sarwotirai beneddo mi yahay ursalima bo hami yida benelabe artube yam amma mi yawdi yahugo lezi arabia diga ton mi lorti ha damas mi muyi dubi tati. Den mi yehi Ursalima ha mi yida be Pierre. Mi jodo di be mako aseweje didi. Mi ayne labe ton. Se Yakuba derdo jawmirawo. Ko bindan mi on dum gonga. Alla andi mi fewata. Baaw majum mi yehi lesdi Syria e lesdi Cilicia. Yake man jamaaje masihinko en der Yahudiya andano yam. Amma be nani ko wodde bi.
To nyiro en nane jonta o don wajina nu din kikki o dabuno halkugo.
Betet dini Alla ngam dalila am. Batakeol Paul ha Galatia en. Fasnuol didabol. Bao dubi sappo enayi njami Urusalima fahin. Barnabas yadi be am. Mi ho ibo Titus be am. Mi yehiton ngam dalila wahayungu Alla hokkiam. mi hauti be maude jamaare mi yecci be din jila bana no gaajiran mi kaande ummatoje ngam mi da kugal am laato mere ko artungal ko jontawal sobaajo am titus o yunanin kejo amma be ndolaay mo julnaago wodi no derdiraabe naafiki en nastube jamaare be dabare kambe be dabbi liigo ndimu amin der kautal be almasihu be dabbi wartir gomin maccube tawreta bo amma min dotanaaki be kotis ngam ha gonga din jila tabitana on wietebe maube go fakat ko be latino boyma wala ko yaliam ngam alla sen nirta himbe wietebe maube go jowanayam kodume be pami alla halfiniyam waju lin jila der ummatoje sadoni en banano o halfini pierre waju lin jila chaka yahudu en alla tabitini pierre onelado chaka yahudu en bananon bo o tabitiniyam minelado ha ummatoje godde Yakuba e Pierre e Yohanna laretebe bana dangrange der jamaare anditi mo erende Allah hokkiyam be kugal gal ngam majum be dokki min e Barnabas jungo narral ngam haaminin min kuwa der umatoje godde kambe bo chaka yahudu en amma be tori min chiftora talaka en der jamaare Ursalima kanjum min tini hugodum nde Pierre wari ha Antakia mi felimo gite yimbe ngam o wadno aybe aran o nyamdunodo be derdiraabe be julnaaki den yimbe yakuba wobbe ngari be samdinobe julnol masin pierre hulibe ngam majum o seedi be derdiraabe go o acci nyamdugo be mabbe derdiraabe yahudu en wobbe ha antakiya badina afikare bana pierre ko barnabas bo fuddi hulugo tokki na afikare man de ngimi be don cela gongalin jila mi wi pierre yeso yimbe fu
An a yahudujo amma hado a jodi bana a goddo ummatoje jonta bo a yidi dolugo yimbe ummatoje haabe laato bana yahudu en na
fakat enen en danyaabe der yahudu en na en yimbe ummatoje be anda tawreta amma en andi wala mo hebata yerdu e alla be dotanago tawreta se be nuddin go yesu almasihu enen bo en nuddini yesu almasihu en don dabbita yerdu e alla be nuddinki man na be dotanago tawreta ngam be kude tawreta wala ko goto hebata yerdu e alla non ko min yahudu en bo min don koli almasihu ngam ha min keba yerdu e alla wato minin min marbe hakke kalkal be yimbe ummatoje to non kam almasihu don sembidina hakke na non sam amma to goddo meri dini tawreta wi ka hisnata bawo don bo tabitini kafahin den kam o wangini hore mako o luddo tawreta min kam mi maydo hedi tawreta kanka kan bariyam jonta mi don yeda gam alla mi maydi be almasihu do legal gafangal na min yedata jonta amma almasihu don yeda der am yake mi don yeda der dunyaru ndu mi don yeda be nuddin go biddo alla mo yidiyam hokki yonki mum gam am min mi meri din tamo ere alla ngam to goddo hebi yerdu e alla be dotanago tawreta den kam almasihu mai mere batake ol pol ha galatia en faslu ol tatabol onon galatia en fatabe mo hili on nami wanginani gite mon yesu almasihu mai do do gafa galla njabe dam jamol gotol tan alla hokki on ruhumum gam on dotani tawreta na malla ngam on nani lin jila on nuddini almasihu koni on pamata ko ruhu fuddi der modon on gi timminirgo dum be sembe modon na ko latani on dum fudu merena fakat kuje mawde bana de latata ko mere alla hokki on ruhumum don huwa kaye fiji chaka modon bo odon wada dum ngam on dowtani tawreta na malla ngam on nani lin jila on nuddini almasihu num tele hala ibrahima defterewi
Ibrahima nuddini Allah kanjum Allah limani modum gongaaku
be majum pamoton dum nuddinbe Allah kabbe goni bibbe Ibrahima be gonga deftere wi diga boyma no yimbe ummatoje kebrata yerdu e Allah be nuddenki banani deftere andiniri Ibrahima din jila diga boyma bo ndewi
be mara ummatoje fu keban barka
Ibrahima nuddini Allah nuddinbe Allah bana Ibrahima keban barka Allah bana Ibrahima bo amma tuktobe kude tawreta nalore don do mabbe ngam deftere wi'i
na lore alla do komoy modowtanaki foroy umroje bindaade der deftere tawretande e fu
amma benon fu wala mo hebata yerduye alla do lawol tawreta ngam deftere wi'i bo
nuddindo alla heban yerduye mako yedan
tawreta kam darata ko do nuddin kisam amma
ku wando umroje de yedan be maje
almasihu rimdini en enalore de tawreta waddani en ngam kanko o lati nala don battudi meden deftere wi
ko mo gilado ha leggal o nalaado
yesu almasihu huwi dum ngam ha barka alla do ibrahima warana ummatoje fu ko mo dini almasihu heban ruhungu alla wi o hokkan dum derdam en sey mi famtina on be bandol al ada yimbe to goddo wadi alkawal tabitiningal den kan wala potando meri din gongal malla besdugo goddum hamagal yo alla wadani ibrahima alkawal ngam mako e dayingol mako deftere wi ay dayingol jima banadi duddi amma dayingol ma banangol neddo goto wato almasihu nda ko gidmi wiugo alla wadani ibrahima alkawal tabitiningal dubi temedde nayi e chapande tati bawo majum tawreta wari kawawata meri din go alkawal man alla wi ibrahima o hokkan mo maral to dokkal majum darake do tawreta den kam gal darata ko do kongol alkawal amma alla mo anidum ibrahima be kongol alkawal denon kam dume tawreta nafata kabes dama ngam haka wangina kude lutande mu yo alla seito dayingol ibrahima go wari wato mo kongol alkawal wolwi e mudum tawreta hokkama be malaika en goddo hakkundejo bo waddika amma to dum goddo goto wala haaji hakkundejo wara alla bo goto to non kam tawreta don luta kongol alkawal allana nanon sam gam to tawreta lata keno fakat gam haka waddana yimbe gendam den kam goddo hebanno yerduye alla do lawol tawreta amma deftere wi hakke don laamano yimbe fu gam ha dokkal fodde kongol alla latano be do lawol nuddinki ko moy nuddini yesu almasihu hebangal amma diga jamanu nuddin kisiwa tawreta don no jogiti en bana der sudu fursina ha nuddin ki man wangi bana non tawreta latino elto en ha almasihu wari ngam ha en keba yerduye alla be nuddin ki jonta jamanu nuddin ki wadi ngam majum en dimdi e jungo eltowo ngam dalila nuddin ki on fu on lati bibbe alla der kautal be yesu almasihu sa'i on kebi ngiwam baptisma be inde almasihu on kauti be mako o lati bana limcede borni don ngam majum wala ko sendirta yahudujo be molataki yahudujo malla maccudo be dimo malla gorko be debbo onon fu on lati neddo goto der kautal be yesu almasihu amma to on latake yimbe almasihu den kam on asngol ibrahima bo on keban ko alla wino ibrahima batake ol pol ha galatia en fasu ol nayabol nda ko gidmi wiugo yaake biddo donando maral baba o derkejo tawon wala ko sendirta mo be maccudo ko o mardo kuje fu wodbe don kakkilanamo kanko e maral mako ha warugo nyalade de baba mako taino bana non enen bo yaake en ciwa hewtugo en maccube ruhuji lamanidi dunyaru amma de wakati alla wadi o neli biddo mako kanko o danyama e debbo o lestani tawreta ngam ha o rimdina jeyabe tawreta fu o latina en bibbe alla onon on lati bibbe alla fakat ngam majum o hokki on ruhu biddo mako der berde mon gudon ewno abba wato baba am non non jeyangu mon timmi on bibbe to on bibbe den kam on keban boko alla sigani bibbe mu boyma on andano alla on maccube no do wantebe be lataaki do wantebe be gonga amma jonta on andi alla ndikka mi wi'a alla andi on koni loro todon haru huji tampudi jurumdi go kadi on gidi on lato maccube maji fahinna on don kakkilana nyalde godde e lebbi goddi e duubi goddi mi huli taakugal am fu lato mere taka modon derdam en mi don toro on late bana am min bo mi lati bana modon on badayam aybe sam on don ciftorano artirmi wajugo on linjila sa'i majum mi nyawdo nyaw am fondi munyal mon masin. Amma on jawaki am, on chalaki am sam, on jabi am bana malaikajo Allah, bana on jabran no Yesu Almasihu. Sa imajum on kewi seyo, toyngo jonta. Biron seda no on, to on bawi no, on ofan no gitemon, on dokkami. Kadi milati konne jomon gam midon yetcha on gongana. Yimbe wotbe don chukla no on masin, amma nangam hayrumon. Biro dapa sendugo on beam, gam ha on tokko be betinare. Boddum to on nanani goddo gam hayru, amma se on nanana mo foroy. Nasa ha ingondan mi be modon tan. Onon bikkoy am, midon yara bone gam dalila modon fahin. Bana luwe de bobes nando, gam ha jati Almasihu wangander modon. Midi wondugo be modon jonta, ha mi wolwana on hunduko be hunduko. Mi chaklido masin, mi anda kombadan mi on. Onon kam on gidi lestan go taureta. Midon yama on. On nanay ko taureta wi atana. Deftere wi, Ibrahima wo di bipe dido. O bi hajara chulado. Oya bo bi saratu, dimo. Bi chulado danyama be baude bandu. Ama bi dimo danyama ngam dalila kongol alla. Nda ko sawi nder hala majum. Rewe dido be. Be alkawal ji alla didi. Alkawal gotal watu hajara, iwi ha hosere sina. Don danyama chube. Hajara dum hosere sina nder lezi Arabia. O fotan be Ursalima, bernyol jontawol, jodi ngol be ikkoy mum der jayangu. Ama Ursalima ngol asama ngol dimol. Kangol woni dada meden. Gam deftere wi.
Seya, an dimaro mo medai daigo. Wel wel tu. Holu be seyo an mo medai luwego. Gam ikkoy gewado, uran ikkoy teado dudugo.
Derdam en. Onon on nandi be isiyaku. On lati be Allah ngam dalila kongol alkawal. Ama boyma danyado be lawo limbe tonyi danyado fo deruhu Allah. Bana non hande bo dum wayi. Ama dume deftere wi'ata.
Riw chulado be biu fu ngam bi chulado ronata sey bi dimo.
Derdam en. Enen en lataki bibbe chulado. Ama e bibbe dimo. Batake ol pol ha Galatia en. Fasu ol joabol. Almasihu rimdini en ha en jodo en rimbe. Gam majum tabite der ndimu. Ta acce goddo wartira on machube fahin. Nane edam, min pol kombi an mi on. To on jabi junlago, den kam Almasihu nafata on sam. Komo jabi junlago, midon sedo mo fahin, o happi hore mako ha o dotano taureta fu. To on dakbiti yer duye alla do laol taureta, den kam on chedi be Almasihu. On gurtoto mo ere alla bo. Minin min don tammi hebugo yerdue Allah. Kanjum min nuddinta. Min don deena dum be bawde ruhu Allah. To goddo hawti be Almasihu, julnol malla soyde julnol fu wala saman. Sey nuddinki ki hurata be yide tan. On puddi lawol mon boddum. Moy hadi on tokkago gonga. Be ngidi estugo on. Amma estomajum iway ha Allah ewnido on. Ta ngejjite.
Uvnirdum seda ufnan kurori njibandi fu.
Amma gam dalila jawmirawo midon holi on. Mi andi on numata be hakkilo fere. Estudo on o kitetedo kodum moye. Derdam en. To midon wajina nafuda julnol ha jonta bana kobe pewantammi. Gam dumebe tonyoto yam. To fakat mi wajinno bananon. Den kam hala gafangal Almasihu billatano be. Fitin be on be. Tini be julnugo. Ndika be taya lesmak be fu. Derdam en. Alla euni on ha on lato rimbe. Amma ta kutini renji mwon bana hujja suno jimon. Mbali ndire beide. Taureta fu hauti ndir umrore wore.
Itke didirawo ma bana hore ma.
Amma to onton gatindira. Onton nyami ndira bana dabbaji kalludi. Kakile ngam ta on mo indira. Ndako ngit mi wigo. Ache ruhu alla lama no on. Ta toke suno jiko oemon. Suno jinetto don luta ruhu alla. Ruhu alla bodon hona suno jinetto. Gam dalila habreman on bawata hugo boddum ko giddon. Amma to ruhu Allah don dowa on, den kam tawreta wala bawde do modon. Ko suno neddo latinta, dum bangudum. Njenu e kude chopde, chemtinide e sujidan kilabbi, e hilaji, e ngaingu, e habre, e kajal, e tikkere, e jokirli, e lural, e mbidu akuji, e ngayandi, e wikere, e pijirle kallude. E kude gote irinde e. ko bimi on diga boyma sey mi wi'a dum fahin huwande irin kude de kebata jone der lamu alla amma ruhu alla don maunina nafuda fere wato yide e seyo e holare e munyal e endam e bodenga e gongaku e yankinare e nantare wala umrore hadata kuje de ko moy lati goddo yesu almasihu tiggi hore mum be gidaadi e sunoji fu ha gafangal ruhu alla hokki en gendam se en dowtano ruhu majum be yonkiji men fu maunitare e tikkere e kajal ta dum meta latago chaka modon batake ol pol ha galatia en faslu ol joegol derdam en ton tawi goddo baddo aybe ol kongole onon marbe ruhu alla lortinemo do lawol bodgol amma kollemo endam kakkile ngam ta on do obe ko emon ballindire rondago donglemon banani on do toranto umrore almasihu to goddo laari hore mum bana o mawdo amma o lataaki non den kam o majjini hore mako se ko mo liya kugal mum to gal forti o heban mantorago ko o huwi be hore mako wala haaje o fondira dum be kugal goddo gam dole ko moy fu efta dongal kude mum jabano hore mum janginaado ku barnuddin ki senda ko o mari be janginowo ta este ko emon alla accata goddo fijiramo ko neddo aawi fu kanjum sodata to goddo aawi do ngesa sunoji mum codon ngesa ma jumla to mayde tan amma to aawi do ngesa ruhu ruhu fu nanan mo ngendam dumidam ta chomen hugo bodenga ngam to en tampai en keban codol bodgon der wakati majum ngam majum yake en godi wakati se en kuwana yimbe fu boddum sakko ma hawti dirabe men der nuddinki ndare no karfeje mauniri de bindan mi on jonta be jungo am dabban be yerdue yimbe be kude bandu kambe billata on be hala julnon amma be don bara dum fu ngam ta yahudi en tonyo be ngam dalila gafangal almasihu ko be julnibe be do tanta ko tawreta be ngidi on jaba julnon ngam ha be jurororo dum min kam mi jurorta ko kodume sona gafangal jawmirawo men yesu almasihu ngam dalila mayde mako ha gafangal dunyaru latan ya maindu min bo mi maido hedi dunyaru ngam majum julnon malla soinde julnol fu wala saman to goddo latake neddo keso kanjum tan mari saman tokkotobe lawon golfu alla hokkube jam e moere kambe ummatore israila gongare yimbe alla fu yeso do ta goddo fitinammi min mi macculo yesu batta jehabandu am don bangina dum onon derdam en mo ere jomirawo men yesu almasihu wondube modon amina.